fa yottaade ñande capantati liw avril ƴaɓɓiɗo ndu ko ɓaddi ujunaji capanɗe joyyi ujunaji jetti yimɓele ana ɓeeɗo ko ɓuuri ujunaji nogayo e ujunaji nayo rewɓe goni pesaɓe banggal ñag covid 19 le leydi Mali ɗum woni ko holiti ardiɓe cellal ɓe. Ɓe mbihi ɗon pesagol ɗiɗo bongol fuɗɗi ñande muɗum jaati ministére cellal hokki taƴoral wiide wartu hertanaɗo natorgol pikkiri o yo fa lewru juillet warude ndu ndenno imma daraji na gondi ɗum yalla pikkiri goɗɗi na heeɓe ɗi certi AstraZeneca e lekku warata ko yalla yawinde fesagol ngol heɗɗana markace daw kankoni kumaniɗo kabaruji to ministére cellal o jaabuki lamdi Kalifa Goyta.
Ɗi adaduji ana kolla wiide fesgol ngol ana jokki fay si tawa tiɗɗallaji ngo li o wattu korka ana hollite wiide du fesgol ngol waɗan fa keɓe ndenoɗen e ñaw o. Pikkugol ngol fuɗɗi ko yaata lewru joni fesgol ɗiɗabol ngol woni pikkaɓe arande ɓe fuɗɗan capantati lewru avril ndu ɗo Bamako ɗo. Nokkuje fesgol ngol watta fou enum wondi e wadde vaccin mo joguiɗen o ko himɓe mbiyata ma hani bonde le lewru avril ndu gudon taƴiral wiide ko bonata fa sappo lewru juillet hollitinde wiide eɗen jogui lebbi ɗiɗi kasen fa jokkinen pesgol ngol. Vaccin ngaji ujunaji temettati e capanɗe jeenayi e jeegom keɓuɗen ɗi ko vac hokki en ko wona ɗum laamu Mali du fi dabariji goɗɗi en keɓan vaccin ngaji paalo ndiyam peese million ji jetti golle muɗum ana wondi e humjanede hoore vaccin ngaji mum ana kewi si joga ɗum golle muɗum waɗɗe ke jaati ɗi wondi e yaade yeeso sini basi waɗa vaccin wasatake.
En jottima landol hande ngol jaboto professeur Yakuba Touloba neɗɗo guɓɓal lollirgal comité scientifique ñag covid 19 leydi Mali.
Bonjour professeur.
Jawal docteur, mi ɗatiɗi neɗɗo mo ñaw covid 19 woye mum so tuttiɗo ma ɗum ana wawi latade sababu waytide ñaw covid 19 woye mana gonga ɗum wona hakkunde ɗati mbawɗo waytidde neɗɗo ñaw o jaati ɗojjugol na tuttuɗe ɗum saabi so wiya joppa métre goto hakkunde ma e neɗɗo mo kaldata so neɗɗo hartike nokku fay so o iwi ɗo so neɗɗo goɗɗo wari to hartito jomuɗo ana wawi heɓude ñaw o.
Ɗum timmita yettere meɗen acti covid hande ka pan jigui toon taɓadi saraji rentorɗiɗi yalla ɗon hiisa koye moon e ɓattiɓe on.